She feeling my little man. Choco mama la magazine la mama. Sigabe. Thank you.
Shabbat, go back to the Oh, yeah. Thank you. Ashofona ebunaneni Ashofona ebunaneni Ashofona Ashofona ebunaneni Botune mali ukulume ngabe ukulume ngabe ukulume ngabe
Sukam, Ubukona, 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 ub